teri civilian kwetu kiri zafe mu Uganda wano wadani wadani Dr. Besigye ino mukisanti y'abantu bamanye siyo ne mmanya ne oli abantu banya abali mu koti za majo olwalero bamaze yo emyaka n'emyaka bami ngati babuzanga era nza mujjukira wano jo oli basonye 19 ne bagaba basonyiye abala basigaddeyo nenga tebajjanga nakutandika kuwoza misango gyabwe fengefu disi tukize ekintu kimu buli muntu yenna mu Uganda oba mukwano gwange oba si mukwano gwange kasobera nga toli mujasi tolina gena mukoti ya maji ekyo tukiteesa ako kutandikira we tukoma tuvola kusaawa eno Dr. Besigye ne Haji Obedi Kamulege bandi baitu bali mukoti ya maji baba ine misango gye bazza baba twali mukoti eza bulijjo gye zili iso okwose misango gye jimu ate zo zina ne pene kodi yenyine mpandiika obulungi tubozo omusango bwe gutye kibonezo bwe kiti ne pene kodi gye bakozesa mu koti ya maje sigimanyi bulungi tubozo omusango bwe kuti bakusalia kino bwe kiti fetulowooza nti abantu bonna bonna basivilia ne abali mu koti za maje baba twali mu koti eza bulijjo baba ine misango batu baina misango baina okubayimbula mbagirawo baddeeka
Omukwatira mu Kenya okuba na Uganda bazibakwatibwa Kenya kitegeeza ki eri bana ba Uganda